yanda joyino itani minta chapan tati studio kalangu habaruji fulfulde. Kwarija wane modon Lady Mali hoji adi wurtade e kerol pelle kanyu e gollal G5 Sahel ko hawrno do leeto fatu ke fawar jondu konnani sembe habdade e jihadis en endan nenene kadu min landake neddo goto jogid andal do majjum hollan en e lay fi on wonno yaara nonni fawar jondu konnani sene en dari hawrinde wonde do hawri to endan doso jo en ande sanne do fi ko darta bolawle ko watta hakkune himbe dun du konnan der nokkuje tewte lipta ko gurma dekaf kanyu woni ko sigili yewtal men pinnaane studio kalangu altiner fu na hala hala sariyaji hande en yewtanta kan do filo ko darto sariyaji e sardobe ko oni watti gam batte alle heedoyde hakkude sardobe leedi men afrika ni leedi europe min sumana amadou janganta habaruji di ko jam woni e modon yorno birde le ko e kibaruji ni hono horebe leedi mali alangal dum won sappo joy lewru me be koji adi do wurtade kerol gollal fuko darto G5 Sahel ko hawrno leede joy do durduggol bidna bonda kanye jihadi en dundu konna hono ko lati be kali dum gam batti alle be bi be kadama hedde arangal gal endan ko G5 Sahel ko han tawi leedi fu hokkama dum endan dum waddi ko faande ni biteddo docteur Li Tunkara goto e jom ande e jangino wono endan du konna ande to endan bamako o andini himbe noy woni dum yarta wakkati mo bandi Mukhtar Ahmadou Landi mo nani ko noti
wurtagol leydi Mali der fedde G5 Sahel dun no wallan pelle fellobe ben beyde sembe deni leyde golli ditta har golli tirde kokondiral habaruji e konol pelle murtube dun hawtata ko do ko tugado sayto dun hawriti bawde nyakkuje den fu illa jon leydi Mali wala no foti e leydi Niger sanne wodi du Burkina Faso kando sogeji mudun ngala kero hedde e leydi Mali illu der lewru décembre bitido den itto leydi Mali der fedde G5 Sahel lu no wallan pelle fellobe be ngada fa hande sembe kanon leydi fujon kay durwi titana e pelle murtube den fere mun dum du watta ko dum hewto do ko woni no durwite e mun
deriva de resultat
nonni rewbe jabbe der gure le département mo bani bangu dillebe alle e kepitande ko nawade e mudde torraji goddi be kebe jottake abala abalta be jottu kambe rewbe en be bi be godi kin hinnar ko be kebana kanon woni sadarma mo godi woni ndiyan cenin an jartedan an enda dum wonno ko yoga mabbe halni Idrissa Gero ko min pirte denga fulfulde
dangiro himbe wuro gon jabbi timin no wodiri weli min do sadarma mo min rewbe gonno gi'a diyam dan sai an sodama wala fukko min godidu gan ko min gi'i tuba ko be hokki min nyamandeji mi mija ko min cotta diyam jakay hana non mo wala ba ko nyamete yi e sere subaka Allah fu sodi diyam ko laso wonga sadarma on don no beedu gan wobbe gari beedi ami
jamaano tonta wallahi kayen ne deplacer
wallahi min e goybe ko wari ngarki amin do wardi jon min kebay fu janudo e cukalo amin ndewoy mane gorko janare gon walana tande bangado deyno wodi suka berobe be fa hande hakkiloji mu en ngartay gere der ami atawan du en no de iti no kulliri mbauta ba haldude go
wallahi lakalaytun
nanni hono ase hecci kenya sappo ene lewru me o wonno ko neddo kawjido fi ko darto jandato en cirogerine yehito enda agades yoyito enda du konna himbe gon tokkitimo kewto wimo ngadi yani boni e makko dum du konnam fawar joni o kanko hor makko hono wakkati mo jutto enda agades no won ko dum wadi o mo fillo du konna non dum wadiri Ibrahim Sidi o wete wakkati mo fawar jondu konna Ahmed Fallan bandimi landimo
sur la route d'Agadez aux environs de
Doulawol Agadez mi tawa har yende sappo didi nyaloma e kuditi mido awje lore am yude Agadez sey lore heerego katkat kandu wari hewtika den tawabe der mayre pino pida jabe mi wawa dadi sey mi dari gal loreji amin kawta wala du non mi wada dem bi umi be acce fellude jabe ma yettore Allah wala der amin mo yabere mabbe min nayo der mayre jeydabe an dido e jogido cede fedde amin de enda ganno andi to basu cede den enden taw sai o adi basu dum enda den gadam e tutiti
e trésorier même parce que juste ce qui s'est passé
nonni to enden do so be gada ko to chapande jeegon la tibe do kondan kaltina do filla ko darto jonde jam dun du konda ni dosto enda ko be ngada hawrinde wada kana gam batte alle yewde filla ko darto hono bolo wole ko watto hakkune joddibe lipta ko gourma Abdul Kader Namata goto e gollobe de kaf du fede leydi Geneve daro do filla hono lamorade gonga kam ko sigili dun dun du konda ni o hollan himbe dum wonno koro o do batu wakati mo bandi min hono bitir Aussi Adraman landimo
si voye garde
sani on koji misali wordeji gadoji don der Niger mbawdi famede der majjoni fitinaaji hakkunde durobe remobe kolati dubi majjoni dum du Allah ebe juude mon tawa der fi on hautade rafke jarande nagu tawa do badangal wordeji hakkunde durobe remobe din no wodi wordeji kadondirol he yottade indiam sabu hande farto jaye ladeji don woni Rafi kebole ndiyam kambe leji tojoto dun nosabu fitinaji fa waru hore watandermu. Kwa wawi wadude basi harto jonde jam potal ende nagu hakuni.
Pedi la pe la sekirite.
Nani fahar jonde da andi nortu kona newela anon. Mbiya tiada wa profesor Andre Salifu kanyungwani kwa headaki. Ndukwanda ni ase sapo ene liurme. Do enda nyame won ko maayi tiagal o wuri duubi chapande jeetati kanko professeur André Salifou ni netno lati do hono jo andal sanne o windi dewti kewde o mo jogidi kono tarikiji kewdi o golli do fi ko darto hono fina tawa aadaaji non non du fa hande hitan o yinal temede jeenay e chapande jeenay go o hono ko wadano batumaawdo mo leedi kanko won ko ardi dum André Salifou ni o wadi du kono nokuje kewde do ardi dum du konna ni hono jango talar sappo e jeddi lewru me woni ko moboyte anyaje alislam en yantala an hin wurbe yafo maydo nonni fawarjo ni ele kibaruji no tawadu konna ni sene yewim hono parti mbitedo MDR tarna mo fawarjo ni hono parti no en laati do docteur Adel Rebaid kany woni mawdo mudum parti o hawrto e parti mbitedo MPR jamhuriya mo albade abuba dun du konna wakati mo be ngadi hawrtere gam batte be jewdo fi on endan kanko albade abuba o hali jati o wi hande wakati mo taydo e no leydi men niger worni ni no wajibi tay himbe hon hawrunde sembeji sobadu konna ni bawde ko wat ko taweni himbe hebi leydi yaadu yes wadi kany e fawar jondu konna ni hono ko wat ko tawedi jonde jam heji e leydi ndi ele habaruji di fawar jondu konda ni hono ton endan yude sappo didi biete war sappo tati lewru me ton endan hono wuro godon ko batti fawar jondu konda ni d'accord wuro godon konda burta kilo didi e d'accord don endan le region mo mara tawde nonni don wonoto himbe je jey e jamma on don mbali no mbasa gaide gantewtude kangé sabu nani wi ama kangé bangi ton dum waddi ko fawar jondu konda laamu leydi endan tewti nato ko tawe himbe fama fawoda romara Mansour kawono préfet mo to ene d'accordo o wi hunno ko laati be gondi gina be ciewa kaaje de e lofi ko wurti dum enda yar gonga fu kangen tawa e mun kanjo halni Adamu Umar
alaamu muhi'a e ko himbe gonno bi'a kangen heba der cakantaraaje de enden hana alaama kangen non andudo kangen du fu de hi'i kaaje de enden e lope gonaade no ittede enden andan ko hana kangen heba der nokkuje de gonga kaaje den e lopal gal enden der mun no wori ko ilkititta de min bi'i himbe kaaje de enden e lopal gal no yare to rusi kawjiido fi yewtinaaki arzuku basateedo fu gan dun yewtine himbe itte kumpa min yami himbe acca wasode nokkure de enden gan to sadorna rafke jaron hakkilu fukkingo gon hebbum himbe no he garki ibe duudi du gannando fu ummoto wara kaaje den du e lopal gal endan hande yarete ton endan maradi to sarusi on endan gan yewtinaaki kin wadi
nani faar jondu konna hono leydi falwal jiakana e le departement mo loga region mo doso gon e nonni kandu konna wattanaama laamido keso o yete jori Abdourahmane Sido latir kanyon gouverneur region mo telebil wakkat mo kalte o enda wakkat ko cubaaki waddu konna ni o hebaina ko watto chapande joy e jeetat do chapande jeego e goko waddi cubaaki enda do himbe jeegon suba ben enda dun du konna ni gouverneur region enda mo doso Mitter Albashir Abubakar kanyon woni ko ardi gadol cubaaki kin enda ñay jonka ni kalendo fi ko darto hono latol bal kandu konna hono fawar jondu konna hono pelle nay kande tawe yehi tewtoygol ko wete kan be yottaaki dubi nogay ko wonle il faut wa hono fedde mu dun wi'etende be ko hani wadde to enda misir dubi nadi de nogay e tati dum waddini ko wada do enda nyemay hono hebube njama ko yaadu yeska won leedi Côte d'Ivoire Benin e Nigeria kanyu e Burkina Faso Niger Togo e Ghana ka en kai keba yaadu yeso ndu enda jonnon kanyu e pelle naide enda de puddam fottere majje jaama talar sappo je lewru mendu do enda stade general sen konche mo galle nyame yeter men pinno ko bowde altiner fudo fila sariyaji hande ndu en kalando fila sariyaji dum won jokkondirgol har fila ko narto sariyaji fawar jondu ko dan lamoraade gongaku to en da leydi Italy kanyu won ko wadi projet godo gam batte alle sardobe hono do fi ko narto wittingol drog kanyu wittingol bibbe adamaabe kanyu e mardi bondi ko himbe ngonno jiya e do labi di en dan tawe sariyaji en dan fu naato ke gotum lato sariyaji leydi Europe kanyu e leede meden Niger kanyu e Nigeria en dum wadi ko faane madan goje maymuna gazibo o yew fotowi e battu ngada to en dan Lagos leydi Nigeria o halni Alamin Washar dum woni koro projet odo
pour permettre
dunno hokkay dillowam e leyde Afrika gadantebe mardi bondi fa nangi kasu de leydi Europe be keba kite goti ko watta leydi Niger e leydi Nigeria labi kite mabbe andane de leydi Spain e Italy minen tawa Lagos leydi Nigeria to kawral kawjibe e fi nduru jidde e mardi bondi hawtade e chartobe hedobe hakkune be leydi Italy min gollida do fi duru diggo e mardi bondi labi lobbi joddine ko chartobe hedobe hakkune be keba gollida e chartobe e leydi men Afrique kawral amin gal gammi ewtino golleji gadaadi gadamun do dabar yeji lobbi joddine de leydi Niger e Nigeria ko watta horebe keba gollida e fi duru didde mardi bondi ti
no wodi sardobe hejobe hakkunde latibe mbowi yaade der leydi Europe do fi kite durwi diggol e mardi bondina
depuis illa duubi ujinaaji de sappo e jeetati leydi arani kebuni gollidol e chardo kejowo hakkune mo leydi Italy leydi Nigeria no indirtedo a jara Youssef denko duubi ujinaaji didi e nogay leydi Spain kando gollidi e chardo leydi Nigeria gada mun duubi ujinaaji didi e nogay e go leydi Niger kandu chardo mun hebi laalo ko golli de leydi Italy
dume woni gollal sardobe be
le rôle de ces
golle chardobe kejobe hakkune be ni woni hoyirna hebo do fi laabi kite gandurwi didde e mardi bondi e bittinol himbe der guika undo ibbe leydi Afrika kan dum buri ewugo muraduji di kan hawrimin do gam min peccide ande moy fu wadda ballamu illa chardobe e polisibe e gendarmaabe minon godi polisibe e chardobe hedobe hakkune be leydi Niger leydi Nigeria
Nigeria e du Niger
no wono ko habrimi fulful tili hande ni bat jooda kalen ko watte dengal francir du nafisa adamu sirfo kanyum woni ko arto wadden do enda studio kalangu be kaltana do hala moy haani jogo galle moy woni do mudum teddende jogage galle se burtini on nanan gongo mohammed antani wadde kando habaru ye dengal hausankor min sumana man duuti o assalamu alaikum balanta jamwali
nyalli mawnan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa amde a jaama der biro am
a imi anni ay daama minno woni minya mo burda yidude
a he hore maada andine yonay baami halanane
mawnan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o accamen natoyde sey men gatti cumode amen men lotto juude amen denko accamen men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu yebare jogeden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anninore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger